kiki. Ndio sababu sitoki na mimi.
What I need from you is understanding. Nachotaka toka kwako maelewano. Ugomvi kila siku na maneno. Nimechoka, nataka maelewano.
All I need from you is understanding. Wani kila ifikapo mwisho wa wiki. Vitimbi, vitimbi, vitimbi na vikiki. Ndio sababu usitoke na mimi.
Mama, mama, nimesha kuoa. Acha mumeo, nikatafute pesa. Shida gani inakusumbua? Kama chakula nimesha nunua.
Shida yangu si chakula, wala shida sio pesa. Mapenzi yako wapi ulionipa mwanzoni? Wana umebadilika, tena hauaminiki. Nani anakuzingua? Haueleweki wewe.
What I need from you is understanding.
Ndio sababu usitoke na mimi.
What I need from you is understanding.
Understanding.
Nachotaka toka kwako maelewano. Ugomvi kila siku na maneno.
Maneno.
Nimechoka, nataka maelewano.
All I need from you is understanding. Ndio sababu usitoke na mimi.
Acha, acha, acha kunisumbua. Nina haraka, rafiki waningoja. Niendapo kamwe, wewe hapa kufai. Mke wangu, tulia nyumbani. Acha sirani, kurudi leo nitawahi.
Kila siku we sababu kurudi hapa usiku. Ukirudi tabani, maisha gani jamani? Mbona waume wengine waenda na wake zao? Rafiki zuna wake zao. Wewe mwenzangu na nani mwingine?
Understanding. Nachotaka toka kwako maelewano. Ugomvi kila siku na maneno. Nimechoka, nataka maelewano.
All I need from you is understanding. Wani kila ifikapo mwisho wa wiki. Vitimbi, vitimbi, vitimbi na vikiki. Ndio sababu.